na 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 Imo
Bag up, bag up on the hits.
Squeezy, kasipo nipigia na nuna. Na kesha na subiri simu yake. Tabasa mwana na hata nikiona meseji zake. Sijui nisha anza kumpenda. Mbona sielewi, sielewi. Mana kutwa na muwaza. Kila sauti yake silali. Nangamia mwezenu. Misha penda tena. Nikimuwaza na tabasamu. Anani changanya eh. Oh, 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 oh. Toke salama eh.
Na isi nimependa
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 Nimependa Nikimuona mwili watete meka kufuza nisha. Akini tazama toka visa na hii kufa kufa. Natamani mapenzi yake nipate, ila siwezi sema mi. Nataka endo anipate. Aseme atanipenda penda. Aseme atanilinda linda. Aseme ataniganda gana. Awe kama